kona indombi bayakala bakamale ngiye wathizela mandombi zana ngitiza wathungiza amakama mnandi ngoba yiwe nefula mawindombi ngokushuthi ngiza kahle ngiza ngamakama mnandi ngoba yiwe nefula mawindombi ngempana dizele nawa mandombazane umaza dizele
I'm not afraid.